Mama, mama, uzungakali mama, mzabalazo wami, mnyalila, uyosisulalezo nyembezi mama. Mama, mama, uzungayegu nikulela, mzabalazo wami, mnyalila, uyosisulalezo nyembezi mama. Oh, mama, mama, uzunga ye unikulela, mzawalazo wami, nyalinyila, uyosisulalezo nyembezi mama. Ngela maze ufeze isa
Mama upo wami
Uze unitinelu mama wami
Ongatela
Isa rekona mangpumelela
Oba
Ifisu mwenzelo uye sapila
Otiko samanda
Ngela maze ufeze isa
Magama engawabizi ngofanele ba
Ngicela ulalele umkhuleko mama ulalele Ngicela mase ufeze isa Ngicela ngizomenzela uJesu aphila.